Yeah. Exclusive from Queen Jam.
Uskembila Muchilimba. Nimusate Mundimba. Sate 8.
Bit Sensei.
The boys, the guys, the kids. If you're my love with the guys, na lifi pele po chansi. Nombo muntu na pele play anga pele. Alifuwa donse kupapatila, elo ni chukumbi na likatila. Alimona kwati kuna papatila, gelo gata kwati. Daily type, daily type, daily type. I'm not that type. Daily type, daily type, daily type. I'm not that type. Yeah, daily typing a type C. Sometimes my lole chapali size E. Nebo kumutima kashimbi. So shumfwa novu kanilimbi. Okay, why when it pesa nili single? Not the album, I mean single. Okay, why don't I vini mingo? Nzika pondo, I'm not that simple. Okay, muli la vubala folesha. Teli mwa feo kui someka. Nalisa la puka, nalisomboka. Namulavu, nalipula, pano nalisomboka. Okay, ufa boy. If I'm a love kuku, angasha kwa sini webo toy. If I'm a love kuku, chepe kwa sikoi koi. No kufuma from gangsta to good boy. Sati. If I'm a love with guys, nalifi pele po chansi. Nombo, muntu na pele. Na pele, play anga pele. Alefuwa donse kupapatila. Elo ni shukumbi nalikatila. Alemona kwa siku na papatila. Gelo gata kwati. Daily type. Daily type. Daily type. I'm not that type. Daily type. Daily type. Daily type. New 8. I'm not that type. Yeah.
I'm not that type. Kukonka. Ngevele na disumuka nomba. I'm not that type in a keyboard. Never play and get chimpomba giko. Mutu shupe maluwa yengi muivala. Bana mayo chimone mbalala muivala. Nitiva fjani kupa pate na ikuna. Nyaka yumba fena pachi nyao. Fuma paswa intuwa loko mino. Tutanta kwa tinko kosha mumushai. Italian type so nalikasha. Unje venshe la kumbi nalikasha. Kaiji wanye menenga no vekasha. Nomba tinku konke tefyo vankusha. Beta njiponti neka ni nchambusha. Chimusha ngo kuchilo le njangusha. Hey, Italian type.
Daily type.
Never eight.
I'm not that type. Daily type. Daily type. Daily type. I'm not that type. Yeah. Nebo shaka wana miteki. Nebo shaka wana soteki. Nebo shaka wana messenger. Nebo shaka wana waku Zambia. Nebo shaka wana wisdom. Nebo shaka wana kanundu. Nebo shaka wana abani. Nebo shaka wana prison. Nebo shaka wana stadium. Nebo shaka wana wo bridge. Nebo shaka wana kandemba. Nebo shaka wana wakazomba. Nebo shaka wana kimasala. Nebo shaka wana mustala. Nebo shaka wana mudavula. Nebo shaka wana wakumukuba. Nebo shaka wana wakumulemba. Nebo shaka wakijinge jinge. Nebo shaka wana wakusavie. Nebo shaka wana highlands. Nebo shaka wana airports. Nebo shaka wana kuwaya. Nebo shaka wana wapatown. Nebo shaka wana college. Nebo shaka wana wakumagredi. Nebo shaka wana kimakolwe. Nola wako na waku kimale. Nebo shaka wana kimiteto. Nebo shaka wana baby bush. Nebo shaka wako chimpwena. Nola wako na wakawama. Nesipondo fence pashawama. Na malaye ni muswati.
Sate 8.
With music. Bit Sensei. Exclusive from TwinJams.com.